vibe, I made a call this one.
Download it.
Fresh Music Entertainment. Let's say Kare Wangu.
It's a ring on the beat.
Kuna temu wabafi, mchip chip yura mpangira sense nga hudi mpepi pepi, leti mpangeno bupubene mwanzi pepi geo kale naleka ye isala kona kuto, you know you are the one I love baba nobe. I don't like those friends of yours. Oro puresha ya isa inenka sofa. Oro puresha ya isa inenka sofa. Leti chincha mano ni wabo weka na temwa.
Tababa na hudi wabafi.
Leti chincha mano ni wabo weka na temwa. Sometimes I fail to believe. For the Saba Monty or Mukushta deceive. MY, Ubike Pona BAE. Light the letter, Babele and get my bet. New ever wake at the Kova Pona Umbi. Gavanji push and Kalafena, I do. Are you ready to marry? I do. Kumushapo Pasini Newada. Ababa Mbikuwa Bika Kuwaya. New ever wake up, the Baba Umbi. Kupanga mistake, you kuya na kumbi. New ever wake up. My baby teen chinja mano ni wabo weka na temwa.
Na baba na umbi waba kofewe.
The teen chinja mano ni wabo weka na temwa.
The teen yesho kushai wembe.
The teen chinja mano ni wabo weka na temwa.
Nga na kumona umbezo na bela.
The teen chinja mano ni wabo weka na temwa.